They want me wrong.
Tanya.
Magic End on the beat.
Them poker home, vidole kwa kom. See kile time I kite pana search pon. We can condone, Molly's in dumb. Kutazi washa dim dream, form them.
Hip hop. Sifanya ngoma zote mbaka hip hop. Na shiko, wakerito. Si wachele tufanya sting wa TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufanya sting wa TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufanya sting wa TikTok.
We came from the bottom. Dile enzi za my belly bottom. Ishiko, atyo tuko. No dick a lot in your bottom. Ako TikTok, kakidosho. Na kile time kautak mboso. Niko rito, diwa kiumbito. Na finya patelia isi dildo. Na mwaga te arepi kwe kusnili chimba. Nina kaflata ya sina pressure nlijidunga. Na hizi ata ni zagi komba ni mtumba. Buda ni kako ya venye nguna anawika. Jororie, jururi, jururaga, jururi, oria veduda, jururi, emenyerere, jururi, jururie, jururi, turiko sawa, jururi, tutuzko sawa, jururi, namiko sawa.
Hip hop, sifonya ngoma zote mbaka hip hop, nashiko, wakerito. Si wachele tufanya stinga TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufanya stinga TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufanya stinga TikTok. Leo niko jing na minkatsia. Ale aki na maneza mpansia. Atamu iko hapa nda kumalsia. Kuna dema pendi do she say bad ear. Handwork, C-form. Na eza nyora njuti sahi kwa i-flow. Nduru, ndani ya tiplo. Na leo ni lazima lambe lilo. Still talk, cheap hoes. Imagine na kikocha jia dildo. Jiggle, stingwa nginyo. Wakitambia taezana na maminyo. DJ pull up, chiki chiki bla. Chiki 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 bla bla. DJ pull up, chiki chiki bla. Chiki 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 bla bla. Hip hop, sifonya ngoma zote mbaka hip hop. Na shiko, wakerito. Si wachele tufanya stinga TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufanya stinga TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufanya stinga TikTok.
TikTok, my videos in your reels form.
Magic anger on the beat.
Gonna the tomorrow in your behind. Na leo tuko Yemen ni majihad. Leo ni malason kaya G-Lab. Na mbona nyuki sana ukenda beehive. Leo natokeleze na dinga. Na hii maso yote ni mabingwa. Kaka meiva ni kashungwa. Siwezi homelet nitaundwa ah. Na kwani wani nyumba umeundwa. Na vile umeiva sumeumbwa. Leo ni wa bebe kuepunda ah. Leo stinga snapper mindyo shooter. TikTok my videos in your real form. Asha washa nguwa ina nikile kibom.
Dem poker home, vidole kwa kom. Si kile time akitepa na search porn. We can condone, Molly's in dumb. Tutazi washa dim juu uniform.